algo.
Ori asobola embera zona. Oh, ninda zijanjabe asobola kutasa watembere neruma. Ebisi webi numba zimanyo bisobola nendwa dazi wonya ezomubiri no moyo kabobo bwafu zimanyo busobola sita na binumba bana balabe nga balinga falawo nejerie zimanyo basobola asobola Yesu asobola
asobola nyo
asobola Yesu asobola
asobola
katuna waba balina omubiri
wakoye
tewali kimule masobola asobola Yesu asobola katuna waba balina omubiri tewali kimule masobola
ng'omwana omuto asobola okutwala mu nyumba ey'ebbeeyi kale nanojoga ne weerabira biri bakupalapasewo no jaja ekyuli simba wakati nkulaga ebyakoze yeyayawula ennyanja Jakobo mu myaka emingi nga tafuna yamuwa yazuukiza Lazaalo gwe tokimanyi ow'ekikulukuto yawona instantly kyekiganye kwesoma Bayibuli mama amaziga gookaabye mukama agawulidde ansa yaje pakinze omugumba bagukayimba gwe abalongo genda kubalera gwe kyekiganye naye
asobola Yesu asobola chimule masobola asobola Yesu asobola asobola Yesu asobola katuna waba balina umubiri tewali chimule masobola
asobola 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 asobola
Esanyo walisawa mwanyinaze chichiwe kubagiza na yenzo nemye omuntu yalyo musanyo fwatoga ye nayo chuse nyo nebyo ngambi nze binkanze nyo ogambo bikoyo bikoye nyo ebyo bufumu ntibitawanya omusajja yakusula odada nabaana yabeganira ddala eyembeera gyoyetamu esoboka waliwo katonda omulamu abikola
Chalo, yankuba kowe fufu Namponyo kubungeta, tundabo kunyirira Oitanga yono mulazako, Yesu ono gwenku gambako Talina yade chasaba, kukujako kukiriza munda Oitanga yono mulazako, oyo Yesu gwenku gambako Talina yade chasaba, kukujako kukiriza munda Asobola Yesu, asobola,
asobola
chimule masobola asobola Yesu asobola asobola Yesu asobola katuna waba balina omubiri tewali chimule masobola
wasindike chigali no wajiwa kali amoli kwa lali nemo kama ya gamba na wango mukisemiri mujie mikono jo gwe tata no nyafizi na wagenda murugendo Zaburi chikumi abiri mwe munji kuwereza Yani elala vyo mutukirivu wa mukama ngaleke duawo Weka coronavirus fire
Relax back.